Sijavuta weed, baby niko sober, vile na kufeel. Mogonjwa na pona, we ushani kill. Kwa bed ni noma, sija umbo kwa biskuti, niogope rain. Damn ameiva, kisi analeta complain. Sponsor Bugatti, home ni makuti. Situmi mali, natumiaga my brain. Matundu nafanya, ile na nipa pain. Dance hii song ni kama ni ordinary. Najua for sure unapil hini stari. Niko Kizimbani na baby wendo judge. You're my rap, you're my rhyme, you're my pain, you're my gain. You're my apple in heaven, sitamanya tusembe wa.
Dance, dance to the party, dance to the party. Dance, dance to the party, dance to the party. Dance, dance to the party, dance to the party. Dance, dance to the party, dance to the party.